Let me talk to somebody right now. Nianze na Kikwete, kiongozi wa taifa langu. Nchi yetu bado tete, huu mtazamo wangu. Aliahidi maisha bora kwa kila Mtanzania. Japo uchumi umedorola, mateso ametuzidia. Umeme wimbo wa taifa, tumegoma kuimba. Swahili na waishi maroko kikatika vita Simba. Hongera kwa barabara na shule za kata pia. Kwa kuongeza mishahara, mafisadi kwa bania. Vyama pinzani asidharau, atumie mawazo yao. Umoja nguvu asisahau, na imani atapiga bao. Kuhusu mikopo wanachua wanateseka. Hapo vipi hapo, jitihada zingefanyika. Najua wengi washongea, mina kumbushia tu. Hospitali, zanati, kwa wingi ziongezeke. Watu wa wabaki, bora mjini wakateseke. Kila kitu kwa odili, achunge viongozi wake. Rizi, naongea na Rizi One. Okay, hey Rizi One. Alright, street noma kimenuka Rizi One. Ongea na mshua, we Rizi One. Reporti hizi usiku uze Rizi One. Naongea na Rizi One. Hey Rizi One. Street no makime nuka Rizi One. Okay, ongea na mshua. Alright, we Rizi One. Reporti hizi usiku uze Rizi One. Tulindie mziki wetu, haki zetu tunaibiwa. Bungeni tuweke watu, tumechoka dhulumiwa. Wanalalamika wajalipo mafao yao. Kazi kweli walichapa, nani afute machozi yao. Wabunge hawakai jimboni, mjini wameamia. Wasisahau kuna kampeni afanye mapema kwa shtua. Ugonjwa sona tiba, tupeleke Loliondo. Wanosani tumikataba, makamano pigwe nyundo. Michezo kajitahidi, huku kwetu anasifiwa. Aongeze judi, apunguze kulaumiwa. Ushikaji kwenye kazi ni sumu, tena ache kazini. Ifanye kazi usiku mpaka kukucha. Polisi, jeshi, vyombo muhimu, aboreshe makazi yao. Nani tutamlaumu wakionyesha sira zao? Madawa ya kulevya yanaua taifa la leo. Ni nani anayeingiza? Basi aweke mitandao. Rizi, naongea na Rizi One. Okay, hey Rizi One. Alright, street noma kimenuka Rizi One. Ongea na mshua, we Rizi One. Reporti hizi usiku uze Rizi One. Naongea na Rizi One. Hey Rizi One. Ulinzi shirikishi, kova kacheza kapele. Ya nyuma hayaishi, basi tugange ya mbele. Wakulima sisahau, japo kilimo bado kwanza. Viongozi wenye dharau wakanye wasije mponza. Dini na ukabila mkataze, hasivirusu. Tuzifuate zetu mila, maovu tusijitusu. Zimekuwa miladi, kila kona makanisa. Yanaongezeka tu idadi, labda dunia ndo inakwisha. Madiwani huku mtani wanajisahau. Ahadi zao zipwe wane, wakumbushe yendo mdao. Mahakamani haki hakuna, wanafungwa bila hatia. Mwenye nacho ndo anapona, hivi ndivyo tunasikia. Ripoti hizi Rizi, please usipuuze. Wanaelewa siku hizi, hata kivipi uwachuze. Arobaini zake wizi basi kuibasi wazi. Wananiitaga kizi, tusonge buti tukaze. Rizi, naongea na Rizi One. Okay, hey Rizi One. Alright, street noma kimenuka Rizi One. Ongea na mshua, we Rizi One. Reporti hizi usiku uze Rizi One. Naongea na Rizi One. Hey Rizi One. Street noma kimenuka Rizi One. Okay, ongea na mshua. Alright, we Rizi One. Reporti hizi usiku uze Rizi One.
Where the city would have.
Na do the jack reject.